yande jo e mintaji sappo e jo habaruji studio kalangu e fulfulde di min Ali Nyalli Abdul Muni yottinta e modon. Sembe habaruji meden hande haalando jahangal gal ardido leydi gomnati leydi Niger wadi to andan difa to o yehi o nati batu puddol golle 18 december difa en gala dalila du rafika yoron hakkilo fukki ngoni wadi ko lawol gol dum wi golle de puddi lawe ko watta miliyaruji keme didi e laso didi e tati gattote golle der sigila ko beyda sembe jonde jancaka himbe kam fu e mujjinde burna himbe tawabe der subirde region Tilbury en nanan ko perfect bankilare wi do majjo yewtar pindinol meden studio kalangu handen wadan der ko a hibe tawa handen hunde du non ko himbe gonno jancha sanne subaka o birjira fini ardido gomnati leydi Nigeria ton di fato ardi batu puddol golle 18 december di fa ingala batu gu nu dermu o wadi filla ir golle gado tede ton andan gankebol be dari se kettino den ko wi lawan bukar gam famtinde himbe.
Il est prévu la voirie, l'assainissement.
Dun sigila ka wadde laabi moddingol nyibitaaki ciudi fina tawa e to fijoji pirtor balli watte nyibude no kure to laamido jippoto kambe to fijogon watte nyibol jangirde universite hautade e moddintinol no kuje kautade e ko nandi e mum wodi cingol sigila difa ngala o no beydo der gattol arzuku region on yeru no woweri dum beyditan hebande ni be ujunaji golle lei ko hebete dun nimbe feccide mu yade to sukabe ummatore lumobe mobe gollirde mobe be juude mun tawa der majjum dum min ngadan no watte fu heba difa angala wat wadi woti
difangla swade meye
beedude sombe jonde jam caka himbe kam fu e juddinde laabi yaadu yeso der sobirde region Tilbury dum woni sigila mo fedde ardibe fedde leydi mawne hawjina filla jonde jam caka himbe leydi Niger nati yeso batu pirtol golle mu ko watta du miliyaruji keme didi e laso didi e tati wattote to andan golle der communiji jene region Tilbury dum du gan hebude mosola lural tawangal caka himbe leydi gan kebol be dari se kettino den ko barmini kaboye perfect bankilare o wi Adama Dawaki e telephone.
L'insécurité était à la base d'éclatement.
Rafinde nagu kanyin sankiti leni jodinodi e le communiji dido dum woni filinje abala bani bangu kanyin tondiki windi gorwol e bankilare projet odo wada kanani gam batte golla e do fi on enda not ko tawe dum hebi dum tokki lawol fa wodi sigilaji wada ma gam batte himbe jaha jahale e le communiji lentumi jonda di filtre ko e wade do mudum dum ko nanga heba buytude hono sadorma bolwole e kabe ko na kunde leni joddi ni enda no wodu kono moddintingol no kuje ndeme tedde endan chagal se himbe nani ko bibe wurobe jami dum waldrebe don enda hebbe golle be keba du kondan be jita du kulle ko majjanobe alle faware jondu rafi denangu endan e ko wadi jabbi dum
à la fin cette résilience qui assaille nos populations sera totalement résorbée.
Hippitare asawo bitido to enda iyawa ko min gabi de region maradi dum wadi ko watta neddo goto maydo eeli e tendeje kewde bulama hanono mer gabi haliri dum cukabe ummatore bendu bari nayejo gombe buli wuro makko nani pamtinol gol kane dam malam mer gabi wadani Mohammed Mamman gam famtinde himbe
himbe be ngardi e kaborde be bar neddo goto be barmini goddo du konda ciagal mudum be buli yeli e tendeje e ciudi himbe wuro ngon dum fu hada himbe ben enda ummi dari dolude e mabbe e do ballaga so geji gondo yelo departement enda hebi riwi be dillini be ciagal dum don neddo goddo hebaama nangama hore so geji gondo enda wiike on don jaati wonno non filo fa walla himbe hiyawabe goddo du doggi be tokkiti dum be kewtoyi be bar dum jaka onda woni babi suka nangado to wobbe du konna nangama hewbe san latibe yiama kaindu kinni non no bula ciudi durobe wombe hadde wurugo enda men don nangama
parce que ces messieurs se sont livrés à brûler les maisons des éleveurs qui sont autour de leur village.
Sapo lewru janvier hitane dubbe ujunaji e laso bombe tato gombe dermu en jong andal gon tawa baraton enda mopti leydi Mali sapo e nay warde sapo e jew lewru janvier fa handen to mopti bombe woronja e kodeki barama motoje mabbe laso e kodeki ka en dubulama telfongaji mabbe duddi du kebama sapo e jenay fa handen lewru janvier du kaden chaka tindibawa leydi Mali e inates leydi Niger lana piroka lana kunugon wari bombe jogon dum woni habaru e andinore de Barkan orgal sogeji leydi Faransi tawan do der Sahel no duride biddam bonda ku wadi. Florence Parly, ministre sogeji leydi Faransi kawji do filla dena ku leydi Faransi ni altine garo o yaato ton endan Washington to durwata ko watta so Rusi sogeji leydi America acci himbe en tawabe der Sahel no duride biddam bonda ku e golle hirnyare. Gan kambe du gonno ballira orgal sogeji leydi France gal enda hanono AFP halir no subako o de sogeji leydi America de burtake durwogo dum helan sembe durwo orgal Barkan gal chekan tarare Mali Burkina Faso e leydi Niger cede du ko wattani de darama hitane fu milioji cede dollar la sodidi e joy leydi America wonno watta hitane fu gan wallirde orgal Barkan gal har cuggu are e golle e ko nandi titta. Kenga har yura ton der loktorore nyemay gon suka debbo go mu dubi sappo e jegon wari bi won wakkati sedda ga daddi meki mo hanono min kebir habor o he gollo der loktorore de suka debbo o ni gollal baade won noda ton banda bari wakkati mun kalten o du fa hande suka debbo o no tawa der juude policibe jeddire witine de tondo so hawrin ekkintinol gol wadana ardibe hawju gollirde dundu ko watta ardangal mabbe gal wadiri no wudiri meyap hano sigila lede Afrika kawji do filla labi eto der gollirde chaka gollobe kan wadi ekkintinoje de dundu ko watta cubabe leedi endan do tanake labi lamu leedi kan kebol be dari se kettino den ko Burama Abdu ardido sigila o do inde region doso wi Aussi Abdrahman gam famtinde himbe.
Sigila cingado nder leɗɗe Afrika to nimɓe gaɗanondirta etol biteɗo mayepo ko tuugi yido mum woni yiɗana yaade yesso leyɗe ɗe démocraci tawa nder mum ɗen ɗo tano laabi laamu leydi ɗi dow mum en cuɓa ɗe gaɗa du tawe laamiɗo wakkati mo heƴana e laamu on nde wari jippo ɗow tano du dewtere laamu leydi ɗe sigila mayepo ko woni no tefa jiɗana keɓa mosala majjum dow laabi ɗin fuu misali far jonde ni be fi arzuku e konandi emun
economic e auto
leydi Niger hande der mun ni himbe no gada filla carte wote mo jamani derol aw jaaki lore mo jamani himbe no gada du fa hande filla carte identite mo jamani halaji di duni hande de darama habbi ko e himbe leydi sanne gan habbi tidde ko e himbe ni sey kettino den ko masani corona jon andal do irgolle de wi Shfanta Shamsu
din wane general le mot biometrie signifie
ko wiyete biometrie ɗum ɗon yo janngugol neɗɗo no endan andude joomum neɗɗo no anditireɗo dow mbaadiji mum e dow ko woni fuu misali joni no woodi golliroɓe ɗum gam batte waɗugol talki cuɓaaki na wadde talki tufol moota na wadde talki goɗɗi daroji filla hono safareji en e demal en warde e andude neɗɗo e hoore muɗum ɗum hollatana faamde neɗɗo mburɗo e hoore muɗum tawi faame kanno no wodi sarusujugol laatiɗi sa a yottake e mum fuu honduma worru tuggata ko keɓa naata gam honduma worru a tugginon do butore goɗon windama resama to ɗum ɗon wallata neɗɗo hono ni bandu kañum won ko wiyete biométrie ɗum
enregistrer votre pouce en photo comme identifiant donc c'est lui qui vous permet d'ouvrir la porte.
Gaya fijo durwo no tawa der berde sukabe ummatore mun sanne dum du sabi ko durwobe gaybe no keba yaadu yeso sanne der filla durwo der region do sokan fu e der filla durwo teful takubay ko wadete der leedi gankebol be dari se kettino den ko billo jibo arido sarusi kawji do filla ummatore gaya wi fadel alu gam famtinde himbe
chaque année gaya
hitande fu gaya ettana do hembe chapande joyi durwobe ko yata durwo pilaki labi ko region dum hikka do durwobe lasso subabe ko yata do inde pilaki labi ko lawal chapande nay e goabal dum do inde region on durwobe sappo e joyo yuwi gaya dom du durwonobe departementji dito fu juuta fey yahabe do inde departementji e regionji dito no wodi juube gaya hikka nimbe ji misali majjum gan kebdo labi durwo hikkango yuwana gaya denne dum hollata ko sukabe ummatore no njidi durwo seni du regionji ma departementji di to domi faja ngore durwo ko cigilo durwo be mum fu gaya kai wana non non subaka alla fu sukabe ummatore no he majju
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala saryande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi saryaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
so e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo fotten faada studio kalangu yaado leydi Niger.
Modibaɓe gonni hannden no gatta a hiɓe mumen nder golle sembe gon no gatta ɓe duufa hannden ɓe garbina gam waddande ɓe ceede ɗum du diina alsilamagal jaɓire no enda himɓe hewɓe duude darama no jance hunede kan keɓol ɓe daari se kettinoɗen yewtere de asumana china siriyani en.
Modibaɓe yogaɓe yoppi janginol sukaɓe har filla ko darta qur'ana o endam sukaɓe janggo wiiteɓe talibaɓe enda ni ko heewi dukonna fuu gollana modiɓɓe enda no enda nder ndungu nder galluje ɗo dukonan sukaɓe yafiya bara heɓa ceeɗe wara hokka modiɓɓen endam tawama dukonna ɗum ɗo hunnon ko laati diina ka e hoore muɗum yarraki dow muɗum yerno faande mbiyeteɗo Mustapha Ahmadou secrétaire général fedde arsilama ko wiyetede faw isia haaliri
cette pratique ne ni inman
wona garbinol non ɗum walana duudo laawol wallede e yurumede diina no ko haaɗi ɗum wonɓe no gaɗa ɗum ɓen rafi andude ndimako mum en noon e ko diina heddani sukaɓe ɓe gayi ɗum dodande saroɓe ɓen koƴana sukaɓe mum en teddengi fa yotto duuɓi gon jogade ɓe jogaki lobbi gandilaɗo Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam wii neɗɗo fuu wujjiti min waɗi komin jamiray fuu wona neɗɗo amin noon ɗum sukaɓe gonno gaɗa
les enfants ne méritent pas ça
faramaɓe kamɓe dariɓe yitugol hakke sukaɓe ɓe mbi modibaɓe gonina golle sukaɓe endan no endan fa heɓe mabɓe tino Mouhamadou Moussa kañum wonno hoorejo fedde leydi Niger darninde filla hakkeji sukaɓe wiyetede Alten
le phénomène tous les cas
seni ɗum yettake fato suka sayde garbinoye waddani modibbo muɗum ceede ma guineji fuu ɗum laatake hunde gollinede gollinogol ɗon hani ɗum yaare to cuuɗi sariya modibbo on nimɓe kani wallude ɗum far gurɗam muɗum gam sukaɓe
pour les enfants
docteur Moussa Zangaw janginowo noon gaɗowo tewtewri irsiɗo endan gallu ñamen o wii gollinol sukaɓe endan yartanani himɓe gaɗa
c'est une question assez complexe
hunde noon ko laati catɗum gam neɗɗo hoorejo gaɗanaɗo nedi woni no waɗa ɗum no waddana nimɓe sukaɓe ɓe jikkuji bonɗi kam woni nde ni ekkintino wala no waɗa ekkintino lobbol no waddana nimɓe torra ekkintino hanana waɗa hunde ko woɗi heɓa ɗum ñemmine wonɓe gaɗa du tokkito e wadde ɗum
aussi responsable
hewɓe ƴewtintoɓe no gurda wonno yara ɓe mbi gomnanti leydi Niger kañum woni daraki reeni sukaɓe enam yaari ɓe l'école ɗum saabi ko kulle ɗenna fo garri noon en no wajibi ɗum daara laabi sembenteji ɗum gollida dow muɗum.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala ngude yewtere pindinol meɗen hannden waɗugol dow filla ko sukaɓe garbinoɓe tawa nder mum hunde du ko himɓe gonno jance sanne kokkol habaruji meɗen timmata sey min mbiya on salamu aleykum.
Ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sara yande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo fotten faada studio kala ngu yaado leydi Niger
studio kala ngu
sigilaji studio kala ngu
nder gallu ñamen do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi e toɓɓere e nayyi fm
agades
do radio nomade fm
lamba hembere go'o e toɓɓere jeenayi fm
arlit
do radio ikokan
lamba capanɗe jeenayi e joyyi e toɓɓere goo fm
difa
do radio amfani
lamba hemre fm
doso
do radio farhan
lamba capanɗe jeenayi ɗiɗi fm
kirosérine
do radio anzourou
lamba capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere goo fm
filenge
do radio mouria talka
lamba capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere goo fm
telaveri
do radio tebonse
lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi fm
maraɗi
do radio garkoi
lamba hembere jeɗɗi fm
tawa
do radio tambara
lamba hembere jeɗɗi fm
zender
do radio choukoura fm
lamba hembere e joyyi toɓɓere e joyyi fm
studio kalangu yaadu leydi Niger
studio kalangu